Trendybeats.com.
Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Uliza ujibiwe. Uliza ujibiwe. Nani angedhani hi life kuwa funny? Last year nikuwa ungwa rochwa mflani, jaba na dhembogi na madreams kama chwani. Akiwalae lazima wajue mini nani. Cheki sasa, nina mafans kila mahali but itoshi. Nitazidi saka mpaka irarue pochi. Na move kama Ruto, hunikosi na kikosi. Skill na biza kili basi nite OG.
OG, if they didn't tell you I'm not holy. Kama umejamba si sorry. Ikizidi sana call the police. Chuma kilo tano mwite calling. Nimeshinda kesha nikisaka. Kila dopa sini sub ni Osaka.
Siyezi struggle nikitaka, nishapata.
Kisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Uliza ujibiwe. Uliza ujibiwe.
Daily goal ni kuwe better than before. Daily goal ni ball bigger than before. First of my kind toka ghetto dago. Nana give thanks jujali open doors. Tell me who and where does it better. Nimebeba game simuite chiropractor. Sibagui dishi weleta. Kijiko haiko acrylics itaibeba.
And I never ask no one for nothing. Me si chase mans, me na chase tu ganji. Si joke, si cloud, si uchawi. Si vakosa kubebwa na fever kila mahali. And I'll tell you there's no one like me. These little girls know who I be.
Tashanga nilipenya wapi. Mpaka waleo mina fuatanga tuwa
zaita. Ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, unaswali uliza. Uliza ujibiwe. Uliza ujibiwe.
More music on trendybeats.com.